chipupute.
Hey, I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello.
It's the kids, baby. Si uchawi ndele wala ndumba ni baba
yetu mkombozi.
Mwanao nalete wakasumba o baba
yetu mkombozi.
Ungu kwetu bongo mani kizipata hizo mani. Unachuki wakino manoma vinanza misilani. Kudadade, kudadade ki. Unaocheka nao hao ndio hao marafiki feki. Kudadade, kudadadeki. Watakulisha sumu hata siku ya kukulisha keki. Hawa eleweki.
Kama tupo bongo mani,
yeah.
Kama tupo bongo,
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo bongo,
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo, ah. Mani, kama tupo bongo mani,
ah.
Kama tupo bongo,
oh.
Mani, kama tupo bongo,
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani.
Coming now.
Come on.